Hisia zangu zinanituma nije moyoni ndani, azikubali niwe peke yangu, aziruhusu niteseke duniani. Nisije kukufuru Mungu, zimekuchagua gigihani, naomba uwe langu fungu. Usijaona msumbufu, nakupenda kujizuia hisia zangu, siwezi nashindwa. Umesha nitia upofu, sio nipa kwenda, nimesha kwa mami alafu nimeganda. Sanam, 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 niwe lako sanam. Sanam, 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 roboti lako sanam. Sanam, 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 niwe lako sanam. Sanam, 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 roboti lako sanam. Kupendana si ujinga, na kupenda ra kupendwa, kagonjwa miyake tiba, tena dawa. Nitibie nipone, kipofu nione, nilambishe nionje raha. Usijaona msumbufu, na kupenda kujizuia hisia zangu, siwezi nashindwa. Umesha nitia upofu, sio nipa kwenda, nimesha kwa mami alafu nimeganda. Sanam, 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 niwe lako sanam. Sanam, 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 roboti lako sanam. Sanam, 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 sanam.